MyLoveSettings.com.
Moyo wake wa thamani amenipa bure, mtoto shepu kaitupa kule sio wa zamani, 2000 mule mule kadogo kadogo utasema kapo shule. Ana tumbo flat kajaliwa hips, kila picha cheko naziona lips, hapendagi pombe nikeki na chips, sio wa kidimbwi wala simuoni tips. Ha, moyo na mfungulia yeah, akamalikia mwenyewe sura nyusi kama kapaka wanja, anawaka bila takujipamba, ana uzungu chembe chembe za Mwanza, tatoa mali kwa msema Sanja.
Valentine, my Valentine, Valentine, you're my Valentine, ah.
Downloaded from MyLoveSettings.com.
Special for you, baby. I love you.